Mama, 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 la mama Mola amenipa sauti nime kuimbia wewe I woman of my life baby mama nakupa mabawa fly nani atadao tapime suri wako wewe my material wife una drama ende kwa mwingine why chama pensi kina kipime una dhahiri upendo wangu usije kunitupa wewe sina mwingine na sitobadili chaguo langu moyo wangu nakupa wewe chocolate color nywele laini lips mafuta na zina shine nguo za kung'ara your design thanks to the Lord now you are mine sema pwani ya mabara wapi fine tukitoka out toka nye wine figure 8 kinara sio 9 unapenda wasafi tutakusaini wendo mama mama
Naiona taswira ya dab, sioni nyodo Nawona mpapaya, love no bota embe dodo Nawona wasopenda mani wote macho kodo Ngepeleka wapi, ichi kicho kigumu Ningepata wapi, mwanamke wa kudumu Ajiunge na wasafi, tusukume gurudumu Na mnajua kasi take ya mambo ya kunywa sumu Mama la mama, oh mama mia Kwako nimezama, nimezama, nimezamia Nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia Usijali kusu mambo ya tango na vibamia Nichakaze shori, nikanyage zoli Kwangu kuwa mchaga, subuhi nile kama mtori Tafadhali shori, usimpandishe mori Na ukinipa nyama, naila kama mnyama pori
Mama